labda una maana kwangu mi. So let me guide it, so let me guide it, so let me guide it. Tunaipunguze hofu juu yangu, trust in me. If you don't mind it, if you don't mind it, if you don't mind it. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Controller, controller, wewe ndo controller. Fanya utakavyo, baby, yeah. Controller, controller, wewe ndo controller. Fanya utakavyo, baby. Na furugwa, ulivyo na furugwa. Noma na furugwa, wanimaliza na furugwa. Baby na furugwa, noma na furugwa. Baby na vurugwa, wanimaliza na vurugwa. Oh, wazi wetu topi wajuku ku. Imagine how live you beautiful. Chuchute utakacho ni kupe. Roo yangu thabiti nye upe. Nigani gani gani kama blue, blue. We mawingu mianga ya blue, blue. Wewe ndo mpenzi na true friend, true friend. Hi, wapenzi ananipa miradi. She bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Wapenzi ananipa miradi. She bite me, killing me body.